Rurike mwenye ka khutla la tabernacle leng o seng hona ke mpa ke ipotsa fela mwena Neville o itse bongata bo motsio ha bo a khona ho utlwa mali ntutlo hantle a holo jwale motsio mono na ho itoketse ke hantle ke ya ke mwenya ke tlameha ho etsa lerata batho ba tsebe ho ba ke teng. Ka hona ke ya hopola mohlang oo ke sebetsa public utilities ke ne ke nyoloha ditepisi mme ke rwala dibutsu tse golo tsa ditonana dipikiri di hlaile ka baka la mosebetsi wa dithapo tse hodimo mme ke ne ke nyoloha ditepisi mme mofumadi Ehol e le motswalle wa ka o ne a dutse sushibotong mme ke ya kgolwa mongadi Ginter mono a ka mo tseba hantle haona. Ka hona Edith a re Billy o etsa lerata le lengata ho fetisa athe o mothwana fela e utlileng ka mmona ke ntse ke kikitsa ka dipikiri tse golo tsena ke nyoloha ditepisi ka re be Edith ke monyenyane haholo ke tshwanela ho eleliswa mang le mang hore ke teng ka ho etsa lerata. Be ke sa tswa kena fela ho letsa mwena Neville o ne a ntse a mpolella a re motswalle wa rona ya lokileng mwena Roy Robertson ha tshebeletsong hoseng hona o a kula ntho ya hae leino la hae le kumeile hampe le bakile tshwaetso a tshwarwa ke feberu ya bofuta mme o ile a tlameha ho ya le ntsha ke ya kgolwa hang fela.
And Roy has been like a father to us here.
Me Roy ibile ho ka ntate ho rona mona mme re ya morata. Mme ke itse mwena Roy ke ya kena jwale metsotsong e mmalwa fela tshebeletso kare. Ke tla kopa kereke mme re tla o rapella hoseng hona. Mme hosane a sa ile ko ho sebetsana le lona. Dino le hotse le pelekane kapa ho hong le metse hampe. Ba tlameha ho le kgaola ho le ntsha. Mwena Roy ke mokaubere, jwale ka ha le tseba bohle, wa ntwa ya bobedi ya lefatshe, o ne a thuntse makgetswana fela, mme hola e se le ho loka ha Modimo a ka ba a sa phele. A se a robaditswe hara bafu nako e telele, diphaka di phatlotswe mona, le meomo e phatlotswe, methapo e meholo e shwele bobedi, mme ngaka itse, haeba a ka phela le ka mohla, a ke ke a hata kgato le ka mohla. Ka mohau wa Modimo o sebetsa letsatsi ka leng, wa hlwa, le ntho e nngwe le e nngwe. Modimo o bile mosa ho yena hobane ke monna ya lokileng, mme re ya mo rata. Mme re hakaalo hare, haeba re phela hantle, ha o bolele hore ha re hlaelwe ke mathata. Bonnete e bolela hore mathata wohle a re tobile. Hoba matshwenyeho a ya lokileng a mangata, fela Modimo o mo lwela hona kaofela, ke karolo e kganyang eo. Ka hona re tla kopela mwena Roy thapelo e ikgethang hoseng hona, ke a ipotsa ba bang ba teng ka mona le hona, ba ka ratang ho rapellwa, ba ratang ho hopolwa polelong ya thapelo, haeba ba ka phahamisa matsoho a bona fela ke hantle, ke botle, a re emeng nakwana fela ha le rata, re sa rapela.
Lord, we come today at the beginning of the Sabbath, and the sun is just taking its course now.
Morena re a tla ka jeno, re qala ka sabata, mme letsatsi le kena motjheng wa lona jwale, ho haola le lefatshe, ho hlahisetsa dintho tse reretsweng jwalo, lesedi le bophelo.
And at the beginning of the service which we are a portion of your church
that's ya tshebeletso etswe rona re karolo ya kereke ya hao e bile ditsweng o tshwara ditshebeletso tsa phodiso phodiso ya mmele wa nama
to fulfill the wishes and desires of our blessed Lord
o tlatsa ditabatabelo le ditakatso tsa moreno wa rona ya bokwang ya ileng a hlabelwa magopo a rona mme re fodisitswe ke maqeba a hae.
And we would ask that the beginning of the service begins to take its wings and songs and our hearts begin to be lifted up.
That we would remember the Lord, our dear Lord, Roy Robertson, our humble servant, ka ntle kwana mabaleng a ntwa mme wa loka ho yena mme ka jeno o tujwa ke mahloko ha gone o tla kerekeng.
Lord, While they were praying in the house, John Mark, that was an angel, came down to the prison house where Peter was in bondage. There opened the doors mysteriously and let him out. Oh Lord, thou art still God.
Oh, Morena, those angels are
at your command this morning. We pray, Lord, while we are praying here in the house of God, that the angels will go down to Brother Roberson's house. His desire is to be his grace here, but affliction has held him down and may the angels of God deliver him. Make him well so he can take his place again in the house of God.
There are others who have gone through
difficulty. They've been sick. We see an elderly woman and she was about to take her seat, raise her hands when she was up on her feet. She's come to the house of God to be healed.
Grant,
Lord, that she will not walk in the spring of the young woman. All others should raise their hands. Many of them went up on the spitten as been formerly quoted. Many are the afflictions of the righteous, but God will deliver them out of all their pain. May we bow away from our faith. The arms of hate that are the lost lost instead of peace. When the service is ended, may there not be a people on our heads. Grant, Lord, that every unbeliever will become a believer. As we meditate upon thy word, may the Holy Spirit take it and put it in our hearts and our hearts until it becomes the fruit of the word. Do this for us, Lord, as we humbly bow our heads and ask in Jesus' name. Amen.
Amen.
Just before entering the message of the service for this morning, I'd like to bear all your minds a little closer if there's any of you that have vacation.
I want
to attend one of the services that will be held in Middletown, Ohio, Monday week.
And
be at the campgrounds. Do you know just the name of the campgrounds?
Sullivan. Middletown ke motsana o batla o tshwana le Jeffersonville mona ke sitsi sa basketball mwana Sullivan ke modisa mono e fe fela ya dikereke tsa full gospel e tswe dikaba mashome a tshiletseng le hoho di sebetsa mmoho kopano ena di ka kgona ho lebolella mo ditsha tsa ho kampa di leng teng mme o tla hlongwa metlotlwane e mengata mabaleng ha ke bolellwa ho hlokomela batho ba ratang ho tla. Medikopan ditla kala manta ho haola le mokgelo matsatsi a tsiletse me ha dikaketsa tshwara sonta ka lebaka la dikereke tseding ba tle ba gone ho tloa ho tsena di tshwetso tsa bona tsa tloelo mo hlomo ho tla tshwara di tshwetso tsa podiso ka pa ho rapelo bakudi ho si bo bo le bo bong me mo le mo o mengwe me tla kala ka phatwa le shume ho haola kala le shume le metso mehlano manta ho haola ka mokgelo.
And if you're having vacation and have your vacation coming up and you're
preparing
in such a way,
I'm sure be glad to have you.
I would also encourage all those who has not been baptized in Christ yet to remain this morning and think it over.
Be ready for the baptismal service which will fall in about 45 minutes at the local. That'll be here at the church.
We're very prone to encourage people to be baptized in Christian baptism, knowing that it is essential for their salvation.
Hobane e ngotswe ke Morena wa rona, thumo ya hae ya ho qetela. Thumo ya hae ya ho qetela ho kereke.
As he commissioned the church last, he said, go into all the world and preach the gospel to every creature.
Jolo ka ha a laetse kereke qetello kuitse. Yang ka lefatshe lohle, le bolelle mmupuwa e molemo evangeli, ya dumela a kolobetswa tsa bolokea ka hona re a tseba ho bohlokwa ho kolobetswa ka ho kudiswa.
And we will be happy to render this service to you, to anyone who is convicted.
Malimanya manya khotswe mpilong ya hae hore
Jesu Kriste
ke mora wa Modimo o shwele ho pholosa baetsa dibe
me
o shwetse ho pholosa wena
me
o ka rata ho tla le ho kolobetswa le bitsong la Jesu Kriste tshwarelo ya dibe tsa hao bolela lefatshe o dumela ho ba dibe tsa hao di lebaletswe
me
jwale o tla fetwa morutwana wa morena Jesu ho nka kemo ya hao. Hai ba o sa ke ni kereke efe re tla thabela kopano ya hao le rona
ha
re na ditho mona ke taba re na kele e buletseng
mmele
ohle wa Kriste wa bodumedi bo bong le bo bong re eme jwale ka bodumedi bo sa kgetheng nku ka pere
mme
re bulela batho bohle menyako ho sa tsoteleke bo mang mala morabe kapa tumelo mang le mang o amoetswe ya batlang atle. Me ha o sina kereke engwe, re ka thaba ha o ka kenela kopano ya botswalle le rona. Ha ho ngodiswe letho, kena fela ha menyako e butswe, o kenele kopano ya botswalle le rona. Ke phetho seo o se hlokang, tlo ka mokgwa o fela.
Come with an open heart, put your shoulders to the wheel and help us as we press
forward. Tlo ka pelo e bulehileng, beha lehetla la hao le biding, o re thuse, re sa hahamalla mmuso wa Modimo. O ba re a dumela hora e haufi ya holo.
Mohlatso
ohle tse boletsweng ke Bibele di tla phetheha. Ntle le pelaelo boholo ba lona le badile Khrushchev. Statemente sa hae ho UN letsatsi le leng. Ke se kotseditswe se tswa pampiring ya Canada ke motswalle.
He said, if there be a God, he's ready to wipe it clean out the temple again.
O se a le mothating wa ho hlwekisa le ho fiela tempele hape. Holo na makapitale jwale ka yentse kalong jwale le ka bana dipakeng tsa mela o mothating wa o fiela tempele hape.
Novel a communist would have to say a thing like that. He had something all
kwana le komunisi le tshabeng ha kalo le ka hlaisa polelo e jwalo o ne a tshwere taba le hona ke hantle e ne e le makapitale kalong ba hlaise mathata makapitale ke rona.
Our dear beloved pastor, Brother Neville, make a remark.
Kiutle mudise wa rona ya ratehang, Mwena Neville, a etsa tshaiso televisioneng ya hae kapa. Kapa khasong ya radio, ho seng ho ho, e matileng kelelong ya ka kgafetsa, le kgafetsa, ha ke kgone ho e lebala fela, ke ile ka ikotsetsa motswalle wa ka maobane bosiu.
And that was this, that there will, after the taking away of the Holy Spirit out of the earth.
Or ho tla ba le ho ba moyo ha lang o tlose le fatshe. Borapedi ba kereke e fofu bo tla tswela pele hantle bo sa tsebe phapang. Na le kilela ba itlile ba bakae. Na ene e sa tswa ka mahetla.
Ha
ba tsebe moyo ha lang ka hona ba ke ba tsebe mo hla o tlhile. Ne ba tla tswela pele hantle fela ka o tshwana.
Mosha wa
ukatela atise le ditswe mmeleng wa Kriste ba tla nna ba tswela pele ba ntse ba leka ho sokollela mme ya ho ona bane ha ba tsebise o leng sona
mme
marapedi a bona a fofo a tla tswela pele jwalo ka mehleng jwale taba eo e ka tshuwa e sa thokothele ho wena jwalo ka ha e entse ho nna empa ruri eo e ne le polelo e tswileng ka mahetla ho ba tla be ba le hole ya holo ka ditimalo tsa moetlo fela ebile ba keke ba hlolohelwa moya o hallang ka ba sa tsebe seo leng sona le o qaleng. Modimo re hauhele mwena ke batla ho phela tjena bophelong bona mme takatso ya ka ha eba a kgopiswa ke nthwana fela nka e tseba pelong ya ka ha nka etsa letho ho mo kgopisa nka le utlwa nakwaneng fela. Ha ke sa bua ka bosiyo ba hae mohla a leng siyo mona ha ke batle ho ba mona ke batla ke be ke falletse mohlango e monghadi situlo sa mohau se tla be se sina madi se tla be se fifetse se kubela musi se le setso nalo e halalelang e tla ba e hloka ramolao mono ho buella nyeo ya rona mohlango nale a tseba lengolo le rialo nalo e halalelang e ne e kubela musi situlo sa mohau se ne se sina madi ka hona ke kahlolo Aeba morena aratile mathwasong ana a Maria gore ba balla ka tsoseletso ya masiu a mmalwa. Ke ikatile kelelong yaka fela, ke bata go nka buka eo ya ditshenolo, go e tlhatlhoba, go theoa fela le go gaola buka eo ya ditshenolo go tswelela.
Know that there's many comes in to be
Jo ale ka jeno ke tsiba ho kene bongata bo tla rapellwa. Mme ka jeno ofisi ya ka ene kwetse ka pa veking ena. Mme batho ba bang ba ne ba tlile ba fumana monyetla ho rapellwa ka ntle mane. Wa ba shanyana ba ne ba chaisitse le tsa tsileo ho phomola. Ba etsa mosebetsi wa mongata, mosebetsi wa bona ka sebele, le mosebetsi wa tabernakele hape, le mehala ya ka, le ntho e nngwe le e nngwe. E o tshwarisa methapo ka potlako. Nikilo na lebaka ya tsiba ke tlamea ho tswela nna engwe hanka nako ho etsa ntho e fapaneng le bona ke tsiba ba etsa ho ka hona ba ile ba ntetsetsa ka ke a gola o tla itokela mme re tla rapela bakudi na kwa neng fela mme ke ne ke hopotse re ka bala lentswe le seng le kaela Modimo ha e ba o tshwere bebele ya hao jwale a re phetleng bukeng ya Isaia ke rata ho le bona le tshwara buka ya lona le bala ke bala.
If you know more than just one or two words we read, yet it's God's eternal, immortal word. It can never pass away. Ho, everyone that thirsts, come ye to the water. And he that has no money, come ye, buy and eat. Come
buy wine without milk, without price.
Why do you spend money for that which is not bread? And your labor for that which satisfieth not.
Hearken
diligently unto me, and eat that which is good.
And
let your soul delight itself in fatness. Incline your ear, and come unto me, hear.
Sike and your soul shall live. Mamelang,
and I will make an everlasting covenant
Miki with you, even the sure mercies of David.
Sami hau etile,
eba letu ne dafita.
I'd like to speak to you just for a few moments on
Kirata
the subject
leluna,
without money or without
price.
Listen
a chelete, kapa. Listen a horeka.
There is so many entertaining things of our days. There's so much to entice.
Dingata hakana matsatsing a rona.
Dingata
dintho tse hohelang batho. Nga se o re ka sibitsa menati. Mediate ditse batho bohle. Ba di le montsohle.
There are the enticements for the young people. The modern dances and the rock and roll parties and the music that they have that goes with it. And it's all
rock and roll,
enticing or entertaining. I don't care how good a home a child has been brought up in. And how it's been taught to do
right.
Because in him is born in him by nature a carnal spirit.
Hobane ka uyena ho tswetse ka tlhao moya wa nama mme matla a diabolosi a maholo ha kale ka jeno a kgaotsa moya wa mothwana eo.
How much more will it do to the old man that has rejected the new birth? Because
mita hasamela ba hudileng ha ka kang ke hona ba hanne ntswalo ye ntsha Obani ke a fela bophelo ba hao bo fetutswe
me o fetutswe
me o tswala bo tsha mmusho wa modimo tlao ya hao ita itshalla ile ya dinthotsa le fatshe
ho sa tsotele
na o ka tupelwa ke bo rapedi bo bokaka ha se a phetuo e kene ho wena.
You can worship and be religious, but still that will have some kind of a drawing.
O ka rapela wa tupelwa ke bo rapedi empa mata a hula a tla itshalla go ba le jwale monna yo wa gale wa sebe le ditakatso tsa hae ga di so se ho wena empa hang ha Kriste a hlwella tirone pelong ya hao dintho tseo ga di sa hlopha e fetisa haholo ka boholo.
Ga
ke kgone go bitsa lebitso la monna eo gona jwale ga ke gopole lebitso la gae empa bongata ba lona bo ka mogopola gothwe banna ba ne ba lara sehletletlekeng se itseng e le leraba e be go tswa basadi ba binang mme dipina tsa bona di ne di loya hakana e ne re ga basesisi ba feta ka dikepe ba fapoele teng e be moo masole a ipatileng ana gaoletsa basesisi bana ba sa itiretse a ba fenete teng ya ba monna e mong e mogolo o batla go feta teng a laela basesisi ba gae go mo tlamela thupeng ya sekepe le go sunya selo molomong wa gae a tle a sitwe go hweletsa le o kata ditsebe tsa basesisi ba gae ba tle ba se utlwe mme basesise ba fete go utlwa mme basadi ba tswile ba ntse ba tantsha ba hweletsa ba bina mme oo o ne o hlabosa ga kale go fitlhela a tabotse letlalo la makakailane a matsho a gae a hweletsa basesisi ba gae fapogelang bampa ba sitilwe go umutlwa ditsebe tsa bona di ne di katilwe ka dipako mme ya ba basesisetsa tulong eo ba tshwanelang go mo tshwasolola kapa go tlamolola matso a gae mme yena a tla katolola ditsebe tsa bona mono ya re a sa tsamaya diterateng a utlwa seletsi sa mmino o mathemalodi o fetisang o wa tlase mane go mohla a ne a feta kgetlho la bobedi ba itseng o go wena morallanaga wa senatla ana re tla o tlamela thupeng ya sekepe gape a re tšhe ntiseleng ke sa tlangwa ke utlwile ntho e tlhabosang e fetisang ka bogolo ebile ntho eo ga e sa tla ntlhopha.
That's the way it is to a born again Christian. They found something so much greater than
o jwalo mo Kriste a tswetsweng la bobedi ba simolotse ntho e kgologane go feta rock and roll le boithabiso ba lefatshe lena ba nyakalliswa ke moya o halalelang e fetisa ka bogolo ga kale ebile go bona lefatshe le shwile.
But when you go to this cheap entertainment, you must remember that you got to take lots of money.
Ha o fapoela boithabisong bona bo thekwa e tlase gopola o tlameya go inkela tšhelete e ngata mohlankana ya ntshetsang kgarebe ya gae meketšaneng ena le ditantsheng tsena le jwalo-jwalo o tlile go lefa moputso o mongata wa mogolo wa gae wa veke le batho ba bagolo ba lekang go fumana monyaka ka go etela matlo a thitelo go nwa go itebatsa mahlomola a bona a veke ba tla tlameya go lefa tšhelete e ngata mme ba fumanang go yona ga ba fole molemo wa letho ga e se pelo e robeileng mme le gopole o tla tlameya go lokisa ditaba le modimo ka letsatsi le leng mme moputso wa sebe ke lefu.
You don't make nothing here on earth, Brian. It's a false mirage. Drinking will only add
salt. Ha o finyelle letho mona lefatsheng ka yona. Ke lesedi la bohata. Ho nwa ho phaella matshwenyeho. Sebe se tla phaella lefu hodima lefu le leng. Bofelo ba hao e tla ba karohano le modimo ka bosa feleng. Ho kena letsheng la mollo. Mme o ke ke wa una letho empa o tla lahlehelwa.
Then God comes and asks the question, why do you spend your money for those things?
Ebe mo modimo o fihlang o botsa potso le ntshetsa keng se sa kgorising tšhelete ya lona gobaneng le etsa jwalo motho o tshwatshwa keng
They spend all that they've got. All that they
have
to close up the one that they've done with or some kind of a worthy lustful pleasure. But we are told in the Bible and are bid to come to God.
Ribile re mengwa hotla ho modimo le o reka thabo ya bo sa feleng le bo philo bo sa feleng ho sina chelete ka pa ho sina ho reka.
Those things cannot satisfy.
Dintho tseo ha di khurisi le bo fello ba tsona ke lifu la bo sa feleng me e o ja chelete yohle e o ka iphutang ho fetwa e mmuthu wa mutunana kapa munyaka lisi kapa mushanyana wa munyaka kapa uka banki kapa nwanana ya tumeng kapa ika banki ika uja tsohle tse uka diphutana ho finyella ho
dress in the very highest of dressings and do the thing ke ina ka dia paro
tsa mayamo a hodimo le dintho tse tswang ke lefatshe fela ho kotula cheke ya tsuo ya bosafele modimo o itse ke hona. Hobani,
what are we going to do at the day of judgment when we are asked, why did we do that? What's going to be our answer? What's going to be the answer?
Kantibo ba ipitsa se chaba sa mo Kriste me o sebedisa chelete e fitisa mo reka whisky selemo ho feta dijong.
Why spend your money for those kind of things? Yet the government would send you to penitentiary.
Lintsetsa king di ntotse jalo chelete ya lona kwana muso ka o hlahlela ntwana tshwana ka di dollara tse 5
se
o di rumeletse ntsamaiso e sa hlapishwang ka tshwanelo ho amohela magetho ho rumela barumuwa ba mmalwa mose o mawatle re tla botswa ka tsatsi le leng ho baneng o entse ho.
We are a Christian nation and billions are sent.
This is Chaba Sabu Kriste. Me batu bauko. Barumelwa di billioni. Rinzere leka o reka sutsale sabona. Joale basa shanu hela. Haumaka si Khrushchev. Aite. Efela hamu dimu onike. Uta abuela afiela palaisia ona. Eshweki.
The heathens can make such statements to bring shame upon us.
Baheteni baka hlaisa ditatimente tse jwalo gore hlabisa dihlong
miki
bo sawana bo bukakang miri ipitsa ba Kriste godimo itse tong li thekele bophelo bo sa feleng le sina chelete le sina horeka bophelo bophela ka metla a tiri bo nea di holo holo tsa rona.
What are we going to do on that day? What's going to be if God gives us things to give us money and makes us a creation into the heavens? What are we going to do with it? Why don't we spend our money for things that satisfy us? Not only is that a
creation,
that will be to individuals. But what are we going to do with it?
Ho tala ka dipeni wisa ho di milioni tsa di dollara engwe le engwe tla arabelwa ho di mabathu ba bolayana ke balile seratswana na kona e fikile mona ile ha ba shanyana ba babedi ba sebetsa kampong ya utsuma mi emu ana le bana ba bahlano emu ana le ba babedi mi emu atlameya ho nyaolwa mi moshanyana emu ya na le bana ba babedi kapa ana le bana ba bahlano a utlo a hloka mosebetsi ho feta Liana le bana ba babedi me a tswa a ya tsuma le yena a muthunya ka sekotlong.
Money, that's the kind of a nation.
Chelete ke mofuta o wa sechaba ke maikutlo a mofuta o ke mofuta wa moya o laola mbathu le ka bona ke hona ka motswalo e ntsha e loketseng e be e hloka ka teng o tshwanela ho tswalo la bobedi. It amele jwalo
come to me and buy with
me. You don't need it. Ke ne ke sna chelete ha o hloke chelete ya letho
e
abilwe ho sitifiso.
We are Americans are so prone to paying our way.
Rona ma America, re le maletse o lefela ntho ye ngwe le ngwe, ke le pitso la rona le re lefela di ntho, re tshere tshelete. Ho le ke tlisa di dollara tsa di pampiri di tshabentsedi, le jwalo jwalo tse futsana ile. Ho kena o bona bathori ba kena ka masiba ho hle le ka bogabane. Ma America aba sebeletsa. Nye e o ke le ruo le di tsila mahlong a Modimo. Ike ke ya lefella tsela ya rona o ya le hodimo. Empa ntho ye ngwe le ngwe America. Re tlameha ho lefella tsela ya rona.
You go to the restaurant and you eat your dinner.
How can a restaurant
o ja dinner ya hao
o sa be tshelete tafuleng ho tipa mokeki se fahle o sia sosobana athi o leshwa ke company a e sebeletsang.
And that had better be at least 10%
tsa leshume kapa o feta. Tsamulato wa hao ha o sa etse jwalo mokeki a ka o kekulutsa e ka holane o le molotsana kapa o le e le gonatha athi o a leshwa ke nana e le segobo le dihlong ho etsa jwalo ke hopola e le kahlulo e phoso hodima setšhaba ka tlwaelo batho ba lokileng ditulo tse lokileng di ne di sa e dumelle empa ntho yotlhe e tshwaswa ke moya o le mong o moholo.
I was going to get a little
bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of ke tsibile ho bana kwa leshwa
empa
nka monea ho monea halofu ya dollar akabata a ile a tshwara diphatso tsaka ntho e batlileng ha re re motsotso bohole bo ka fihlang tetelong ya tabernakele ena mo a ileng a palama terene ka shwella terene mpile mme ka nanabela fela ka entsha ka monea halofu ya dollar a re motsotso fela ka re ke e monghadi
he said I packed 3 bags for you
a re ke o jaretse mekotla e meraro ka re ee monghadi ke hantle e le phoso ke efe a re ke lefisa bonnyane disente tse 20 le metso e mehlano mokotla o nkolota disente tse ding tse 20 a metso e mehlano le ya bone hoo ke boamerika ntho ye nngwe le ye nngwe e tlameha ho leshwa.
You go riding in your car and let it fall into the ditch.
How o tswa o qhuba koloi o e diela sekoting o fumana motho ya o hulang a o ntsha o mpe o itukisetse o lefa goba ba tlile o lefisa yona o fiela makoloi a mmileng ga a tlile o lata o tla o lefisa ga kana maele mme ga e le sehwai makgetlho a robong godimo a leshome ga ntsha trekere ya gae go tla ba gobe o feta moo o tlameya go lefa eng le eng e o e etsetswang ntho ye nngwe le ye nngwe ke lefa tšhelete lefa tšhelete.
And yet how much greater ditch has sin thrown you in?
Me ati sibi sikile sa u diela sikoti se so holo hakai une u kantswa ke man sikoti sa sibi le kamotsa empa modimo o ntsa sikoti sa sibi lesina chelete lesina horeka ati u be u si man hunta.
If you don't pay dearly
how shall if you fiela di koti sa bibileng ka botshepei o tla dula sikoti. O tlameha o ithola tšhelete go se jwalo o tla dula sekoting empa sekoti se tshabeya go fitlhisa seo diabolosi a o dietseng o sone sekoti sa sebe le o se dumele. Modimo o tla o ntsha ka boithaopo o sena tšhelete o sena boputso mme le ga o le jwalo o robala sekoting o kudupana sebeng fela o sa bitse o yena ho hang ga o laetsa mofiela dikotsi tsa mebila ka tlwaelo ba leketlisa ketane e golo sekoting ba e harela bampareng kapa jwalo ba tale ba hudi maatla a koloi a tala a hula dimotoro di tala diphethola di hula di o ntsha. Modimo ga o thola sekoting sa sebe le go utlwa o bitsa go ona o romela letlatlhela le neng le gokelwe calvary lerato la modimo go letlama pelong ya gago le go beya maatla a moya o halalelang mono go kala a hula mi hawai le fitso go putsu wa letho mi kwana re rapala sekoti ba ne re sa gone go ile fa ka dipokotso tsa rona rona ma America re go pula re ka ereka go tswa dipokotso tsa rona empa o ka sitwa ke ka ntle o tshelete ka pa ka ntle o reka.
You don't pay it at the church. Jesus paid it at Calvary.
How will if you get a king? Jesus will if you get Calvary. Impa ba to buy swabel. Buy bataka mukwa bona. Modimu ube tetsila hui amuhela. Nikia fela hola uka inka.
Usually, when they pull you out of the ditch, you're all scratched up.
Kakwaelo, how about hutula skotin? Uminwa pohose, utame unyulua. Huiswa kokelo mepile batala ba o sebetsa le pile ho etsa le ba botsa ke mang ya tla le famolato.
If we're going to soak the wounds, if we're going to pour in the oil and give
hai ba rukela maqiba hai ba rika tlola oli lo hlaba di entetse tse o thibellang chef ya ma ibe o tsere insurance ya mofuta mo le pile ba etsa ntho e tshele ka tlame o be wa tafuleng.
But when our Lord puts his chain alone,
empa ha morena wa rona a tlama le hlahla la la haila le rato pelong ya hao le ho hula sekoting sa sebe o fodisa pelo efe le efe e robeileng ho hlakola sebe sohle mme molato o lahlelwa lewatleng la tebalo ho se hlole o hopolwa kgahlano le wena tlong le sena tjhelete kapa le sena ho reka ho sa tsoteleng ka moo o hlahlathuweng ha bohloko o ketekilwe ha bohloko ha kakang lelapa la heno le sebeditswe jwang kapa seo se entseng ha o lengolo la molato o fodisa dipelo tsohle tse robeileng ho tlosa mahlomola a hao kaofela athe o hlabetswe ditlolo tsa rona ho tetekwa ka baka la bogopo ba rona kotlo e re tlisetsang kgotso e moetse hodimo mme re fodisitswe ka maqeba a hae.
Is because we're not fela
me ha re batle o amohela ba re le laolwa ke moyo o phoso re laolwa ke moyo wa sechaba moyo wa lefatshe sibakeng sa o laolwa ke moyo wa modimo moyo o halalelang o re tsamaisang le o re isa dinneteng tsohle le o phethisa bebele jwalo ha se kgale mona ha ke koka le mohanela tumelo o itse e nahane mongadi Brene modima bo madima be bohle bona ba bophelo re tshwereng ntho e le nngwe e re tlaleyang re bolokeile ke dingolo tse itseng tsa segaleng tsa bojuda. O ka re monghadi e ka ba pheto seo se tshwereng empa nna ke tshwere hohle tyang hoo ke ruile moya wa ya e ngotseng o le thasisetsang leo le godisa le le jwalo tshepiso e nngwe le e nngwe ya ba e ya mo sita.
See, you got to come and buy without money.
Le a bona o tlameha o tlatla reka o sena tšhelete o sena go reka ga o ile fiso ka letho ke a fela go mang le mang ya batlang a ke atle modimo o nyolola sekoting.
Like the man at the gate called beautiful.
Jalo ka monna ya ditseng kgorong e reilweng e lokileng e sale a dielwa sekoting go tloa popelong ya mme ke tiabolosi ya mo holofaditseng maoto a iphedisa ka go kala diabo bathong ba fetang.
And as he sat at the gate that morning he saw two Pentecostal preachers coming.
Mme ya re a sa dutse kgorong seng go o bone go etla bareri ba babedi ba Pentecosta ba sa tshwara le daeme e le nngwe go bona goba o itse ha ke na silivera mme daeme ke sekotwana se senyenyane sa silivera ha ke na silivera le gauta ke a golwa monna yo gopotse ntho e kang ena ha ke tlhoke go ntsha sejana saka ha re re a ntse a leka go boloka tšhelete e lekaneng a le mashome a mane a dilemo ha re re a ntse a leka go boloka tšhelete e lekaneng dingaka di ka mo bopela pare ya diboreisi go tsamaya ka tsona goba yena makakailane a hae a ne a tsherema.
And maybe he had to have the money to lay on the line before the physicians would give him a support.
Mikwana atlame ofumana chelete o ebe pele dinga ga dikamofa semo tsietsa miruri ha ho ke o kokosetsa ba re ba babedi bana ba pentecosta ba sina letho se jana sa hai munyetla ba 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 futa leile ha o ofumana peni ho mathaka ao empa ba abatadi ba di fahlewo emu ale motsha me botsha hore di muluhile emu ele motsofe o maphutha kana go ha Johanne kana go ha Petrus le Johanne ba nyolohela gorong
he saw something
u bone ntho mo nna e motsha e o ke hore ho tlerefala ho fitisang ho tloeleile
he saw beneath the wrinkles and cares
u bone tsa maphutha le megathala ya letsatsi la gale le ya le tla botseng sefatlhego sa motshwasi wa gale wa ditlhapi go ne o tshwedi mathabo e kekeng ya bolelwa le e gapatseyang ganya o bone ntho e e batlang e fapane le a tseba bokeresete bo fepile ntho e etsang gore batho ba shebe ba fapane ke batho ba batle ka go fetisa lefatshe lotlhe
And the apostle Peter,
ahotula sijana sa hai asileketlisa ya ba mo apostle Petrus ile yemo holo are ha kina silivera le gauta ka mantsi a mang ha ke gone ho thusa go reka melangwana ena ha kina silivera le gauta empa seo ke nang le sona
he'd been to buy from him that had honey
a tswa reka ho eo ya ruile di notsi le menyaka ya vein ya poloko a tswa khutla matsatsi a mabedi ka pa mararo pele ho mo a tswa Pentecosta monto e sa tswa etsa hala teng
and the young man sprung with a great big amen to it
me mona e mucha a phasolo ka amen e sifutho e matla a e umela a mo shadi masifahleo ha etsa hala le sa sala leo la kutlwa bohloko ke kuluhelo ya yeo ya itse nna ke rekuluhela ba kulang wona moya o o ne o a ile pelong ya motshwasi wa gale wa ditlhapi a re ha ile tšhelete ga ke na yona fela ke tshwere se etsang o e fapanyetsa makgetlho a milione tse ngata seo ke nang le sona jwale le gopole Petrus e ne e le mojuda mme ba rata tšhelete ka tlhao empa mojuda eno a o ne a sokolotse e seng seo ke nang le sona ke o rekisetsa sona empa seo ke nang le sona ke o neya sona
such as I haven't got a penny in my pocket I couldn't buy
seo ke nang le sona ga ke a nokela peni mokotleng wa ka ga ke kgone o reka sengwa sa bogobe ga ke kgone o reka letho ga ke na le sente empa ga o ka e amogela seo ke nang le sona ke o neya sona gobane le nna ke se neilwe ke sona seo re se tlhokang seo ke nang le sona ke o neya sona
What do you have, sir? I've been up to him that sells milk and honey without.
Unali munghadi, ke tswa ho ya rekisa lebese le dinosi o sa reke. Ke tla o nea sona. Ha wana ma ho nna ka letho bakeng sa sona. Ha ka se amohela, nka o nea sona.
Ha
se jwalo ka ya lefisang. Empa jwalo ka ba fana. Hobane ire ka le amohetse le fela. Le ne hela le fela taelo ya morena wa hae ne tswile matsatsi a mararo fela pele ho mo ya nka le fatshe lohle le bolela evangeli ya dumela mme ya kolobetsa o tla bolokea mme ya sa dumele mo tlatsuwa mehlolo e tla tela ba dumelang hare ke yona yena ka lebitso la ka ba tla leleka ba temona ba tla bua dipuo tse ntšha ga ba nwa dintho tse bolayang dikeke tsa ba etsa letho ga ba tshwara dinowa e keke ya ba tlhopha le neile le fela le nehela le fela mojuda e o ne a fetotse seo re se tlhokang amerika ke phetuo ya moya o halalelang go nka sebaka sa meetlo ya rona ya borapedi le neilwe fela le nehelane fela
Such as I have, give I thee in the name of Jesus Christ of Nazareth. Rise up.
Seo ke na le sona ke o ne a sona. Ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareth. ema o tsamae tumelo le bitso le sa sila falang leo la mhupi ha o makase a tlile a tlolaka a khubaka ka thabo me a rorisa modimo o le tseba dithotse kgolo e ka ba isa le a dutse mo di mo tsema shume a mane a le ka o boluka tshelete e le ka ning o reka melwana ona ya mefuta empa ha a gona
but right in the most unexpected place
empa ha ding teng nalong e sa lebelwang ka o fitisisa le nako e sa lebelwang le batho ba sa lebelwang ka o fitisa ba haellwang a fumana seo a se batlileng ke thabetse modimo go isebetsa ka tsela eo.
And a bunch of little so-called holy rollers one night, I found what I wanted that money could not buy.
Mrs. Shaw, Pasaba Twana, Pabi Jamba Tetei Bahala Lady Wusu Bobo, Kifumani Sauti Sibatile, Sau Chelete Ibeika Sito's Reka, Harasi Shaw, Pasaba Sarutian, Pasaba Lan, Papa India Parosa Tepoyetas, Manipro Lukala. Kantle kwana salunu ya hale e fetotsweng o di mamokato ka fumana theko le hakwe na go e o le dakile o la hale le ntheba se fatlong here now wa ngwetse moyo a la ngotlwa o dumetse o ine le ntwe e o tineng ke batile ke sa lebella o fumana hara batho bao empa ba ne ba tshere se o tineng ke se hloka.
The UN today, they wouldn't accept what we got, but that's what they need.
Mogato wa UN ka jeno ba ke ke ba amohela seo re se tshwereng empa ke sona seo ba se hlokang. Khrushchev ba ba mboke ba bona ba hloka Kriste kolobetso ya moya o halalelang.
It'll change their dispositions, it'll make men who they hate become brothers.
Itla fetula mollo wa bona itla etsa hore banna ba ba hloile ebe ba ina itla tlosa meharo le lonya le gang le o tsenya le rato le thabo le kgotso molemo le mohau.
Yes, in the unexpected,
di nalontse sa lebellwang ka dinako tse di fuwa seo se batlang.
What would the children of Israel have given?
Bana ba Israele ba ka be ba nehela letlang dikgapo tsotlhe tsa Egepeta mosa melomo ya bona e dutla madi athe le leme la bona le leketlile ka ntle go molomo ba ne ba ka neela gauta yotlhe le dikgapo tseo ba di hapileng ba Egepeta go nwa hang fela metsi a monate a maphodi. Baetapele ba bona ba lewatata ba ba tlositse kanthaneng go ya kanthaneng go tloa dikoting go ya melapong empa di ne di omme tsotlhe.
Then there come without money or without price.
Ya ba ya fitlha go se tšhelete kapa go se o reka puo e buile le moprofeta e re bua le lefika ntho e ommeng go fitlhisa ona ga thote ntho e gole le metsi go fitisa.
Their thirst was quenched without money.
Teng lenyora la bona la timulwa ba sena tšhelete kapa ba sena go reka bua le lefika e seng le fa lefika empa bua le lefika.
He's still the rock tonight.
E santse e le lefika bosigo bona ke lefika naheng e nyorilweng ga o tsamaya naheng e nyorilweng. Bua le lefika ga o a tlameya go mo lefa bua le ena.
And he's a very present help in a time of trouble.
Amen.
If you're sick, speak to the rock.
Mme ke thuso e e leng teng nakong ya tlokosi ga o kula bua le lefika ga o kodiswa ke sebe bua le lefika ga o gathetse bua le lefika le ya bona. E ka re a ka tlhagotlhe fela e ne e shebeya ga e ba metsi a le seyo tlase mane ditheng tsa melapo metsi a keke a fumana godima thaba yane lefikeng modimo wetsa dintho ka seetse gole le mogopolo wa motho lefika tulo e ommeng go fitlhisana ga thote empa o itse bua le lefika ka jeno batho ba thetsitswe gagolo ba gopola ba ka tloa ba ya etsa merapelo ya bona go lefa moporista o ba etsetsa merapelo e mmalwa go lefelela tsela ya bona ga ba ka aga kereke e itseng e golo nna ye nngwe mme monna ya itseng wa morui a e tsietsa go tloa a iphelela ka takatso a fumane monna ya morapelelang o e gopola e le yona. Modimo ga o batle tšhelete ya gago e ditshila sotlhe se o se batlang ke boinehelo ba gago le bophelo ba gago go buisana le ena.
God has given you money.
Mudimo o file tshelete o seke wa ntsetsa di ntho setsa godising ntsetsa di ntho tse godisang empa ho hlaisa khotso falo ya sebele o ke ke wa isumana pele o bua le lefika.
He brought forth life, giving water without
life. Without life. Without life. Without life. Without life. Without life. Without life. Without life. Without
life. Without life. Without life.
Melika jeno ke lifika na henye nyorilweng go batho ba timelang ya dumelang go yena ke ke ya timela empa ona le bophelo bo sa feleng le mohang go siu bo bo le bo bo ba sa tlameha go bilaela ka bohobe ba tlise ditswe bohobe go siu ka bo siu bo le botsha ka jeno re tswa go ya reka sengwa sa bohobe ha o le mokufi o ya le venkeleng mona le ho ke lakatsa sengwa sa bohobe o tla re mponse pele kotara ya hao. Ke tsonela o fumana di sendetse mashina a mabedi a metse mehlano nga seng khwasena sa bohobe.
What have you got when you get it?
Me o fumana ngoba o thole. Taba ena e batla e fapule moyotsa. Empa o thewetse ntho e tlase ka o fitisa e ka hlaiswang ke koro. Bai honya e di vitamini tsohle, di tlheferetse tsohle ba di tshella kolobe.
Mix up a bunch of paste that holds a brand together and sit down and mix it all. Bai sefa
ba pia seng kwa sa bohobe. Se entswe ke matso a ditshila a tshila hangata na le bona se o le sifumana bohobe ba lona ka dina go tsedi se se wa sa moriri le ditho tse hana nhlweko le dikotwana tse harilwe le sohle se wela mabakeng ao ba ba tletse sibi ba tsorwe ke mafu a venereal le ntho ye nngwe le ye nngwe e futsolwang ka mono ha o ka bona ha boetswa o ke ke wa boja le kwana o le fa di sendetse mashima a mabedi le metso ye mehlano kapa ha o bofumane. Memodimo o wa fepile bosiu ka bosiu bohobo bo futsetsweng ke matso a manyoloi ba sina tshelete ba sina ho reka mika jeno bohobe bo bone mo bapisa Kriste bo phelo ba moya bo theuile le ho di bo o nela bo phelo ba hai. Memodimo o ne ya bana ba ona le tsatsi le le leng bo ipihlelo bo botsha le ho pole e le re ha ba borobatsa bo ne bo puta. Le utlwa motho a bua taba be ke na le ke a o bolelela ke molutere ke mopresbyterian mobaptisi ke mopentakosta ke sengwa sa gale fela sa bohobe bo o dubilweng ka letso ke pheto se di tshila gakalo fela mme se dubilwe ke matso a batho.
But when you hear an experience of a testimony fresh,
empa ga o utlwa bopaki ba boiphitlhelo bo botšha go seng gona thapelong moya wa hala o koloberitse moya wa ka botšha o moina tseo ke dijo tsa manyoloi o di fepa botšha letsatsi le neng le leng go tswa legodimong thororo tsa mahlonolo re a di tlhoka marothodi a bohau a re neelang ka gotlhe empa re kopa thororo tsa mahlonolo.
Oh yes, send down from
di romela di tswa legodimong di le ntšha morena Kriste bohobe ba bophelo bula hlele pelo nyaka ntumela o thabela botemba hai bo boholo.
Sure they were thankful.
E sile bana ba lego wa ba le motlotlo mona o fika pa mosadi ya tsheng ke moya wa modimo mme a moela moya wa halang o tla leboa ka mihla ho sa tshotlele setsa halang o tla ba motlotlo
like the little
jalo ka motwana mo shenyana wa se fofu di thabeng. Beni e monyenyane o ne a hlahile ha ba tla le dikgwedi tse robedi le rala tala la sira mahlwa hai ba tla di ba ha ke ba futsana ba dula pela le rala la hala la letsopa le ba tsibile ho ba karo e e ka phulosa mahlo a beni e monyenyane a tle a bone jwale e ba tla le moshanyane wa dilemo tse le shimele metsi mmedi ba tla di ba hai ba kolla ntse ha no fela ho reka bohobe ba bona le nama ya selimo ha ke ke ba gona ho lefella karo. Ba isa ni bohle mo ba bone beni e munyanyane a leka o bapala le bana ka ntle mane a foufetse a sa bone se wa sietsa ba utlwa bohloko mme e mo le mo se le mo seo a buluka se jalo se phaila ba sebetsa ka mata a fikisang hara mahlasedi a letsatsi mme ya re ha dijalo di rekiswa Maria ba nka tšhelete ba palamisa beni e monyenyane train ba mo romela ngakeng ya ba ba fitisa karo ka katleo mme mohla a gotlileng baisane bohle ba phutea ha beni a theowa training mahlwana a hae a phatima a hlakile a tala a hweletsa a lla ha a šadima difahlego tsa bona.
One of the conductors said,
"Molaudi e mo watrini are mora. Caro e o e o jile bukai are mo shompe. Haje tsile na e jile batho bana bukai. Empa ke thabetso bona difahla o sa bona. Ba ba le file mopuso. Re ikutlwa jwalo. Haje tsile na e jile modimo bukai. Ke a tsiba o nela le ka bogawadi ba bona ba ofitisang mora wa bona. Empa ke thabile a holo ho fuwa pono ene ya moya. Haje khona o motadima se fahleo. Ho tsiba ho bana o ntshwetse."
Don't know what it costs.
I can see the emotional guy. Harena muho ha kanya. Mupuso mo holo ha holo.
Ke
ke ka le bolela na e jwang. Empa ke le wa holo. Ke motlotlo ha ile mo. Ke nabe ke fofetse. Jwale ke ya bona.
Grateful that when Mayo.
Ke motlotlo ha ile mo mo hlabaina ba mayo. Ba mpulela mo bane nako ya ka e fedile. Mo hladinga ka dine di mpulela ke sa tlohlo la ke phila hape. Dine mo tsama shima a mabedi, le metse le mehlano tse fitile ke a phila ka jene. Ha ke tsene na e kusi tse mo di mo bokae. Empa ke le bua ho bane ke phila.
Once I was a sinner. Ke na be ke le mo tsa dibi.
Ke tlamilwe ke sibi di pelo di opa ke tsabali. Empa ka jene le fu ke tlholo ya ka. Hallelujah. Le tanki ka fela ka plus fast sa e o ke moratang ke tle ke shadime fast sa hai o fetu tsinto e o ka karo a tshwara pelo ya ka a inchafatsa ke a tsiba ntho ile tsa etse ho nna.
In a paper last fall and
Pampiri ya Maria a facing ana kwana Minnesota ho seng ho ho
o shanyana wile
a palama baesekele ya hai a ya kerekeng sekolong sa Sontaga
mo
hlankana e mong tikolohong. A sabatu amana le sekolo sa Sontaga letho ya ba uintsha le garebe ya hai ho ya thellisa le hlweng.
And the man was a grown man and he got in thin ice and
me le monna ya hodileng a fihle a wela le hlweng le le sesane a ile a tsheya moshanyana o seng ho ha thewa ka tsela a bolela garebe ya hai hore kereke eo e kenwa ke mphi ya mahlanya mme ha ho hlomela le hlweng ke ya garebe ya hai e le hojana le yena. O na le bobebe a phonyuwa empa ha nyuluwa ne a beya diphaka tsa hae lehlweng o ne a shwele bohatsi le a leketla hodima leqhwa garebe ya hae a leka o monanabela a mpa a le boima haholo a ntse a pshatla leqhwa a mo hweletsa kgutla kgutla o tla hohlomela re tla nwela bobedi ba rona a hweletsa a lla mme ho se letho o mo thusa ka morana kwana khuweng ya leralla kwana ha hlaba esekelenyana e ntse e soko moshanyana a gwaetse bibele tlasa sephata a utlwa dillo ya ba o potlakisa baesekele ya hae ya bibele ya hae fatshe le hotswa a matha hodima leqhwa a gasa ka mpa ya hae a apere diaparo tse ntle a ba a nnanabela diphaka tsa monna a nna a mo hula ho fitlhela a mo ntshitse leqhweng ho matha a hwetlha koloi ba laetsa amalanse ba mo isa kokelong.
After he'd went and paid the ambulance, paid the doctors for the pneumonia shot.
Oba atluwe alefe amalanse, alefe inaka di ente tsa pneumonia, le ntwe tse o adi sebedisitse. A atamela moshanyana are, "Mora, ke namile ho wena ho le hokae?" Are letho. Are ke o namile bo philo baka.
Thank you.
Ina hane. Chele dai siti le ho lefa. Ine le bo philo ba hai re tla mo o ikutlwa jwalo nna modimo ha se o reka tsile ya rona ka ntho e itseng empa re namile modimo maphilo a rona go ba rene re shwa re tiba sekoting sa sibe mme modimo wa nkwaela ka diphaka tsa ona le ka kubo.
I was sinking deep in sin
ha ke tiba modimo ba sibe le di bola khotso le le hole dikodi tse tibile di ntakile. Go tiba ho se hlole ke tsuwa empa morena wa lewatle a utlwa sello sa ka se nyarosana teng a mphamisa metsing jwale ke bolokeile ke molato wa bophelo ba ka ho ona o molato wa bophelo ba hao ho ona o molato wa bophelo ba hao ho ona ho mo sebeletsa ke se mo fana ka bona ho tsama hohle o iphafa ka kereke ya bodumedi ba hao ha se o tloha o se o lla ba bang empa ho leka ho sebeletsa le ho pholosa ba bang le ho leka ho ba fihlisa tsebong ya morena Jesu Kriste.
The prodigal son, in closing, I might say this: when he had wasted all his living, the father's living,
mora ya lehlaswa ho kwaleng ka bolela sena. Ho ba senyele fala hai lo shele fala ntate ka o phila bohlasa mme mo sa gutlelang hai o ne a robetse se robeng sa kolobe ya ba wa iphumana And he said, how many hard servants have you got?
What if he tried to say, wonder if I've got some money? I could pay debt back.
What a
spending
money I'm
in with. But he knew the nature of his father. The father never said, wait a minute, son. Are you bringing my money back? No, he was charging for his sins. He was glad that he was coming back. He was glad that he was coming back. He was glad that he was coming back.
He was glad when he came to his home. Shabanaman and one situate, listen at Chalete. Kisan Kubo and Kaufitisa, listen at Chalete. Kisan de Sali, listen at Chalete. Likiamunan and Wahai.
Let us eat, drink, and be merry for
Harijen, Rinuen, Ritabe, Ubayen, Murawaka, Unabella, Shayla, Jalo Fuman, Unabella, Shwele, new words to appeal. Haritaben, you honor.
May I say this, friends, to close? The only thing that satisfies. The only thing that satisfies is good things. And your labor for that which satisfies not.
Are you seriously unto me
that which is good and
pleasant and your soul delights itself
in the fact. Incline your ears and come to me here and your soul shall live. All things that are lasting, all things that are pleasant, all things that are feeling, all things that are filling, all things that are filling, all things that are feeling, all things that are filling, 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 all
banwe di diba sa metsi ya bophelo fela lesina chelete lesina ho reka.
Why do you spend your money for that which satisfies not? And let the real things that satisfy
chelete ya lona la lesa di ntotse horisang tsa le fela di phetela o saka wa di baballa a re rapeleng.
While you are in silence and in prayer, is there in this building this morning those who have not drinking from that
barrel?
Because the desires of the world is still in your
life.
And you would like to change your drinking place this morning, or the reusery of your money.
O rata o tlatlareka o modimo o sina chelete o sina ho reka di notsi le lebisi menyaka ya veini na o ka phamisa letsola ha o hore mkhupula mo ina brand o sa rapela modimo a hlonela lefatshe monghadi modimo a hlonela lefatshe monghadi modimo a hlonela lefatshe gaitsedi na ba temba ka re mkhupula mo ina brand o sa rapela.
Some of you young people, yeah, that has
Baba mbaluna ba sha ya
lesentse
mophilo ba lona di hora tse o mme a di ketileng a le rapella le ntate thuto yo e o i rutilweng me kwana o ila tutsi ho mamela mohoshetso wa diabolosi jwalo o lakatsa mmino wa lefatshe dintho tsa lefatshe mme o ikgopola jwalo ka ngwana ya lehlaswa serobeng sa kolobe na o ka rata o phamisa letsolo ga o kgaitsedi moena le gore modimo nkgopole nke ke ikgopole o seng gona ke gutlhela tlong ya ntate Let me come to the Father.
Lord, I bring to you this hour those who raise their hands for the forgiveness of their sins. Our God and God alone, right hantle mo badutseng jwale ke hona mo o buileng le bona ke hona mo ba godisitseng ka phoso ya bona lentswe la fumana madulo a lona le moya o hallang wa qala wa bua le hore o phoso phikoloa o gutlhele go modimo ntate hape mme ba phamise matso a bona go itshupa ba batla go tswa serobeng sena sa kgale sa lefatshe sa kolobe go gutlhela tlong ya ntate teng ke nala mo ba sa tlo tlameya go tlisa letho jalo ka seroki a se buile ka tshwanelo ke tla ke le fela ke mpa ke itshwarela sefapanong sa gago ba ke batle ka mosa boikokobetso mme ba atlholwe mme ba neele maphelo a bona mme o tla tlisa kobo ye ntle ka go fetisisa le lesale o le kenya menwaneng ya bona le o ba fepa manna a konyana e tlhabilweng a ba sena morena ba teng ba kulane ba mahlomoleng ba tlhoka satane o ba dietse sekoting ntle le pelelo ga bana tšhelete ya dikaro ntle le pelelo mohlomong bogolo ba bona a boa kgona go etswa karo e ka ba ngaka e tlhotswe go tlosa sesosa le golane tšhelete ya gae e ne e lekane empa wena o modimo mme ke rapela goreng yona ena tlasa tlolo ya moya o halelang o o dutseng o le teng jwale gore o tle o fodise e mo le mongwe wa bona ba ke ba fodise go kala tlhong tsa bona go isa maotong a bona ka botlalo ga e ba ba sena thabo poloko ya bona ga ba sa tlhola ba e thabela jalo ka dafite wa mehleng ga a buile go tlisa thabo ya poloko yaka ba fue thabo le nyakalelo sebakeng sa tsharelo le mokgathalo wa bona go ba wena o lefika na e e nyorilweng
You're a shelter in the time of storm.
When the devil is hurling every sickness at us, you're a shelter. Ole haha, ha se fefo sitla. Ho be jwalo ka jeno modimo, ho ba re kopa ka lebitso la Jesu. Amen.
Jesu o ntse a bitsa ka lera. O bitsa wena lena le ha re sitilwe o le re ko o tshwarelo tshwarelo ho na le
Jwale ha o batla jwalo ho nyelwela a le tare mo khuma mafatshe re ka o rapella ho tlotsa sohle seo re ka se etsang wa mwetswe a thetsing tlong ha je Sandi be
Le amurata na Teddy na o ka re fa le hlaso ke amurata o ba anthatile pele na o ka se gona Are se binele ntlotliso nya hae pile le fetola tsama iso ya tshebeletso na kwana fela ena ke thoriso molaetsa o tswile ke thabile a holo halo a moetse go rapela hore o tla leetsa hantle go ba hobile monate ho nna ho tlisa.
I pray that the same inspiration
ke rapela pudulelo eno e ile nna e le bolelle wona le tlelo a moela ka pudulelo e o rumetsweng ka yona morena a o sitse pilong ya lona. Ke hantle ke a morata ka le kwala mahlo a o fela re sabina phamisa matso a hao ke a morata e ba a tatile pe le hole fela puloko ya ka faten sa kalvari joale ari na mise ntlo tsa rona re se binela ka marameng. Le amorata na ana yena ha se sibele pelong tsa lona ana ha o silo ka yena e leng sa sibele ruri ke amorata ho ba anthatile pele a lahlela gole ya bophilo e tswang Calvary ho e hokela pelong yaka.
Don't forget brother Kermit's go to preach for us tonight communion night.
E se le bale mwena Drummond o tla re rerela bosung bona bosuba silallo ha le rata morena tewane je silallo le rona ha morena ratile ke tla ba le lona mona eo ke mokgwenyana wa mwena Tony Isabel mwena Tom ho tswa Afrika mora wa hae moshanyana ya Gabane ya lokileng ruri mokreste wa makoma morerinyana ya motle
Oba
tatile pele e hule fela puloko ya ka faten sa
We have
our hands bowed down. Lord Jesus, piano e tswela pele ho letswa.
Lord Jesus, we are fixing to enter another service, Lord. We thank you for the Holy Spirit that spoke to us.
Rena Jesu ri ke msa o kena la tshebeletso ye nngwe morena.
Re
o lebo ka moyo ha lang o buile le dipelo tsa rona. Me re thabile morena ha o retse ditse sena me lentse la ha o le ke ke la gutlela ho wena le le fela le mpe le finyelle seo le se baletsweng le ke le dule dipelong tsa rona tsohle re ntse re tseba o bang dintho tsohle tse tile le dintho tse hlolang ka mehla di tswa ho Modimo ha di tle ka tjhelete ha di tle ka ho reka hobaneng re ka lonela dintho ra e fetola taba e dipakeng tsa bophelo le lefu ka dintho tse tla ho timela.
Let us struggle more, Lord, for things that will not perish.
Rikerelwanela ofita morena. Dintho tse ke kentsa timela. Tse ke kentsa rekwa. Theko ili filo fela. Le memo ya hotla ya batlan atle.
Bless the further part of this service.
Granted. Sono lo fatsa tshebeletso e hlahlamang ena. Aba sena morena. Kopana le rona bosung bona. Sono lo fatsa tshebeletso ya kolobetso tsholo ye kgolo e beteng batho bana ba tla ngo kolobetso ka lebitso la morao wa hao ya ratwang morena Jesu ba tla tswa ka moya o halalelang batho bana ba phamise matso a bona go baka o seng gona dibeng tsa bona ba ke batle ba apare diaparo tsa kolobetso le o kena letsheng go pakela lefatshe ba ne ba tshwaretswe dibe tsa bona mme ba kolobetswa ba tle ba di lebalelwe bukeng a ba sena morena e ba le moena Drummond bosung bona a sa re tlisetsa molaetsa o motšha o tswa troning mo tlotse ka moya o halalelang le o dula le rona ga re ja selallo dipelo tsa rona di hlweke di hloke sekodi o se fitlhelwe tshiafalo ka o rona madi a Jesu a re hlatswe sebeng sohle a ba sena morena le le ka malwetse gara rona le o re fa thabo le kgotso ka Jesu Kriste re a e kopa amen.
Amen.
Ya murata na twale mo phamisetse matso a lona. Ya murata. O twale o tlala letsoni tsikutlalele motho ya haufile wena. Ile rase ya murata, anka shaka jeno ya murata le huli fela. Ke hantle. Ke o tlulile tsikutlane ka matso hantle, ka mahohle. Bulu Mani Kava.
Alright, brother
Neville. Hulukile, Mwena Neville, Kalenzula High, Hulukile.